Electric Hands.
Welcome to the world.
Straight out, zpusha.com.
You need to hear me.
Mano mambona, tini na mashoko. Ya umpa kwa tiku na nwana loko. Nishi jomseri ne kanafuma po. Banganda, kuna petiro muntu kumpoto. Ija sinju mfila kuna nebazi. Ngana kukushole telefeni jelasi.
Straight out, Z push up.